was that enough? Chibi, unanifanya na wehuka, umezidisha kipimo. Nishike nisije anguka, haya ogopa mashimo. Dunia zima mezunguka, kama wewe hayumo. Unipe papa mami gebuka, na kombeleza umo. Ai, asema ntakupo kitakacho maibu. Na kama michezo kikubwa minifumbe macho aibu.
Kama ni dozi we mseto, kama ni tunda we ni epo, kama mapenzi sekweto, navutia haswa unanifanjo geto. Kama ni dozi we mseto, kama ni tunda we ni epo, kama mapenzi sekweto, navutia haswa unanifanjo geto.
Umoyo, moyo shapena, sioni wengine pakwe meridhika na we.
Moyo shapena, sioni wengine pakwe.
Umoyo,
moyo shapena, sioni wengine pakwe
meridhika na we.
Moyo shapena,
Kari unanipa joto, pata fadhari kwenye changamoto. Weki mwali ndo wangu wa ndoto, nikipuna kamali nkupe maokoto. Kwako sina ujanja, niko legelege. Unanichanganya ukivaa kanga, nyuma ndebe ndebe. Weka mziki ucheze na msela, nikubebe bebe. Washa taa, tegesha kamera, tuwakate ngebe. Kama ni dozi we mseto, kama ni tunda we ni epo, kama mapenzi sekweto, navutia haswa unanifanjo geto. Kama ni dozi we mseto, kama ni tunda we ni epo, kama mapenzi sekweto, navutia haswa unanifanjo geto.
Umoyo,
moyo shapena, sioni wengine pakwe
meridhika na we.
Moyo shapena, sioni wengine pakwe.
Umoyo,
moyo shapena, sioni wengine pakwe
meridhika na we.
Moyo shapena, sioni wengine pakwe.
Ogolenga ni janango, alindogo awelelo. Oni haga gode mango, nulo bato seke shingelo.
Mwaniki ule nsoka, oni chana ni chapya masala. African beauty girl, omoyo kwa peko tenzela ela.
Mayo,
nulo yombe na kuine pishi kolo shane. Na kuitaidi na kukutimizia, kimba oba na bane.
Kama ni dozi we mseto,
mayo.
Kama ni tunda we ni epo, kama mapenzi sekweto, navutia haswa unanifanjo geto.
Oloyane,
iolo ya kutoka,
hey, hey.
Nadubo na kaha kuja.
Moyo kwane,
iolo ya kutoka,
hey, hey.
Nadubo